Trendybeats.com.
Malkia, 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 kukua this fine inakua unfair. And you already know, yeah, you already know. Malkia, 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 nimekutuma text mingi kama mia. Hivi ndio umeni show, yani umeni ghost.
Guy, mimi,
mi, yule musexy, mini yule mudeadly. Liupenda kwa na pedi, wa mama na wale. Character energy. Uki ghostiwa, ghostika. Tough time never lasts. Only tough people. Yeah. Na uki blokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time. You're going to fika. Bro, shika story. Kumbuka yule dem nilimnogi. Ey, sio njogi. Yule tulipata na gatoi. Ey, uyo shori. So jana nilipata na nambogi. Tuka link na mayengs, mininka ingia chance. Nikempata na Pascal Tokori. Oh, ngoja, mengine. Tulia kwanza ni kuambie. Masaa nilikatch time, alitoa clutch. Ati anashika simu za utile. Huyu de matanira rua. Kila siku nasikia ruma ruma. Hata hajui jina yangu buda. Anashinda akiniita Nick Mutuma. Ukighostiwa, ghostika. Tough time never lasts. Only tough people, yeah. Na ukiblokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time. Yako inafika. Ukighostiwa, ghostika. Tough time never lasts. Only tough people, yeah. Na ukiblokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time. Yako inafika. Ghostika.
Ukighostiwa,
ghostika. Tough time never lasts. Only tough people, yeah. Na ukiblokiwa, blokika. You're a 10 out of 10 time. Yako inafika.
More music on trendybeats.com.